Masulwini mangulisi igama lakho maliphathe ngobungcweli igama lakho nkosi yami buso wakho mawufika ntando yakho yenziwe mhlabeni nasezulwini mhlabeni nasezulwini behlebi sangani bathandi nalutho bangibona ngisula ngisebenzesuku ngeke ngikhulume kakhulu kodwa mina ngizophumelela Masulwini mangulisi igama lakho maliphathe ngobungcweli igama lakho nkosi yami buso wakho mawufika ntando yakho yenziwe mhlabeni nasezulwini mhlabeni nasezulwini
Yeah. like hiphop.com.